Zabbuli ey'22. Katonda wange, Katonda wange, kiki ekikundesezza? Lwaki okubeera ewala obutanzibira, obutawulira bigambo eby'okukaaba kwange? Ayi Katonda wange, nkoowoola emisana naawe n'otoddamu, era n'ekiro so sisirika. Naye ggwe oli mutukuvu, ggwe atuula mu matendo ga Isirayiri. Bajjajja baffe baakwesiganga ggwe, beesiganga naawe n'obawonya. Baakukoowoolanga ggwe ne bawonyezebwanga, baakwesiganga ggwe ne batakwasibwanga nsonyi. Naye nze ndi lusiriŋŋanyi so siri muntu, abasajja gwe bavuma n'abantu gwe banyooma. Bonna abandaba bansekerera ne banduulira, bansooza n'emimwa gyabwe, banyeenya omutwe nga boogera nti, "Yeeweeyo eri Mukama, ye amulokole, amuwonye kubanga amusanyukira." Naye ggwe wanziya mu lubuto lwa mmange, ggwe wanneesiza bwe nnali nga nkyali ku mabeere ga mmange. Neeyuna ggwe okuva mu kuzaalibwa kwange, ggwe oli Katonda wange okuva mu lubuto lwa mmange. Tombeera wala, kubanga akabi kali kumpi, kubanga tewali ananyamba. Zisseddume nnyingi zinneetoolodde, zisseddume ez'amaanyi ez'e Basani zinzingizizza. Banjasamidde akamwa kaabwe ng'empologoma etaagulataagula ewuluguma. Nfukibwa ng'amazzi, n'amagumba gange gonna gasowose. Omutima gwange gulinga obubaane, gusaanuuse wakati mu byenda byange. Amaanyi gange gakaliridde ng'olujjo, n'olulimi lwange lwegatta n'emba zange, era ondeese mu nfuufu ey'okufa. Kubanga embwa zinneetoolodde, ekibiina ky'abo abakola obubi bantaayizizza, bampummudde engalo zange n'ebigere byange. Nnyinza okubala amagumba gange gonna, bantunuulira, banvulumulira amaaso, bagabana ebyambalo byange ne bakuba akalulu ku lugoye lwange. Naye tobeera wala, ayi Mukama, ayi ggwe annyamba, yanguya okunzibira. Wonye emmeeme yange eri ekitala, ne kaganzi kange eri amaanyi g'embwa. Ondokole mu kamwa k'empologoma, era ne mu mayembe g'embogo wanziramu. Naabuuliranga erinnya lyo eri baganda bange, wakati mu kibiina naakutenderezanga. Mmwe abatya Mukama mumutenderezenga, mmwe mwenna ezzadde lya Yakobo mumugulumizenga, mumutyenga mmwe mwenna ezzadde lya Isirayiri. Kubanga teyanyooma, so teyakyawa nnaku z'oyo anakuwala, so teyamukisa amaaso ge, naye bwe yamukoowoola n'awulira. Mu ggwe mwe muva ettendo lyange mu kibiina ekinene, ndisasula obweyamo bwange mu maaso g'abo abamutya. Abawombeefu balirya ne bakkuta, balitendereza Mukama abamunoonya, omutima gwammwe gubeerenga mulamu emirembe gyonna. Enkomerero zonna ez'ensi zirijjukira ne zikyukira Mukama, n'ebika byonna eby'amawanga birisinza mu maaso go, kubanga obwakabaka bwa Mukama naye afuga amawanga. Abagevu bonna ab'ensi balirya ne basinza, n'abo abakka mu nfuufu balimufukaamirira, y'atayinza kuwonya mmeeme ye okufa. Ezzadde eririmuweereza kiribuulirwa ku Mukama okutuusa ku mirembe egigenda okujja. Balijja ne babuulira obutuukirivu bwe eri abantu abalizaalibwa nga yaabukola.